Praises go up. Blessings come down.
Strap King, baby.
To kiss Emma. To God be the glory. Praises go up. Then blessings come down. Yeah.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many okay. For life in abundance. Nikana ishi kwa supermarket. Kitu nataka napata nikani kwa supermarket. Nina wife in supermarket. Sauti ni supermarket. Nina ngoma supermarket. Watoto wa super. Tana.
Stories of my dummies up. Ambia wase wa city clock.
Wanasema nimekaa sana industry na uliza city car. Salvation ilipata free. City car. Salvation ilipata free. Hakuna tiko. Kama uli die tu. See me leave. Nataka tu fanane tu. See me leave. I'm sick of syphilis.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Oh, man, for life in abundance.
Yeah.
Many for life in abundance.
Yeah.
Swali na uliza ngekuwa kasi na Jesus. Ngekuwa wapi kwa giza na idea. Watu mapiza. Stagnation tuliachia kama jia jura. Enzi za kitambo sema enzi za Durac. Made in this image Buddha check your sura.
Yeah.
What you got ni gift. Check your sura.
Milima na mabonde tumepita. Hizo zote ni challenge tu. Uliza hata pita juu ya maji. Hatu zami tuko pale tu. Focus on my Jesus. Usichoke inu wakicho weka pale tu.
Turn up.
Hatu zami. Hata na dawa. Hatu zami. Hata.
Praises go up.
Blessing come down.
Praises go up.
Blessings come down.
Praises go up.
Blessings come down.
Praises go up.
Blessings come down.
Yeah.
Up, down, 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 up, down.